Kɔnɔtiɲɛ ni sariya kisɛ tɛ an ka sariya sunba fansi kɔnɔna na, wa sariya kisɛ kelen tɛ min bɛ a jira k'a fɔ ko hakɛ bɛ mɔgɔw bolo k'a kɛ. Kiiritigɛ Samuel Alito ka sɛbɛnni na Cour Supreme hakɛtigɛlaw kɛlaw fanbaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Roe v. Wade karibu hakɛ latigɛlen 1973 waati la ne a tun ye kɔnɔtiɲɛ yamaruya l'Amérique gun kan ma sigi kala kelen kan kabini a latigɛ kuma waati fɔlɔfɔlɔ la, wa an kan kan k'a ta k'a bɔ yen fɔlɔ. Waati sera fɛnɛ ka kɔnɔtiɲɛ ko kuma ninnu bila ka taa nagakɔrɔ sabulu ninnu kɔnɔna la, yaasa hakili jagabɔ ka kɛ a kan jamanadenw ka mɔgɔ sugandilenw fɛ a ka laseliw la. Dannatigɛli ninnu si tɛ kɔnɔtigɛ kɛ fɛn yamaruya bali ye sariya sira kan, nka a bɛ l'Amérique lasegin kɔ sani sariya Roe v. Wade tali la 1973 la, waati min l'Amérique mara kelen kelen bɛɛ lajɛlen tun kana bilalen don ka a yamaruya walima ka ban a ma. Marayɔrɔ fanba ninnu bɛɛ lajɛlen na sango minnu bɛ l'Amérique bayan fanfɛla ani ka taa se fo a camancɛ yan fanfɛla ma, laadaw ani dinaw labatoli gɛlɛnw bɛ a yɔrɔ ninnu na bɛ se ka ban a ma. O bayɛlɛmali ninnu ka surun ŋaniya sariya talen ninnu na minnu lakodɔnni ɲɔgɔn ma ye n'a a latɛmɛna mɛ kalo tɛmɛnen ninnu na. A kɛra nisɔngoya wulikajɔ caman ye jamana kɔnɔna na ani a kɔkɔrɔdonbagaw ka jigilatigɛ misɛnya ye. A kɛra dabagaw ani a kɔkɔrɔdonbagaw caman bɔra iko kɔnɔkulu ka ɲɔgɔn dalajɛbaw kɛ Cour Supreme da la Washington DC.